Yo. Ketonye takwake, arani akubye mbutu nze mkoke. Talanta chafu katirombe, nisho ni kusanyu sabala mnabe magombe. Ani atakulaba, zembuza ni atakulaba. Ani atakulaba, bakula biolina katimbu baina ina. Ani atakulaba, zembuza ni atakulaba. Ani atakulaba, bakula biolina bazunze mbaliga. Fetakulaba tukuwa bitomi vekomelera, rapu zitu debu uomi. Olaba ndia muogo tonde tera koloni, tonzi jukizaru taro lwa Nokia na iPhone. Obukonfu webuka rubyo luchegere, tuwa soma, tuwa itake makerere. Aba mfuganya mubakunga nyeba werensa za chimu combination ni mugere kwa mangere. Musta mu rap, muko na munyakole va fans and zap. Tuzinenga barokole sa news finest. Faba kola maulire, we don't give a damn, tulina solidarite. DJ yongeza diaba, demu wapita diaba. Heta bali na fia moto kavukari. Soba siku atakubia, soda wete kakuni yechigamo kuwakiria. Anyway, nikaleja rapu zentuja. Mabugu miemiviri, ngomu suja. Etoko yebwa mbateri manjivu kunja. Majega gathala ndi mu December tuja. Ani atakulaba, zembuza ni atakulaba. Ani atakulaba, bakula biolina katimbu baina ina. Ani atakulaba, zembuza ni atakulaba. Ani atakulaba, bakula biolina bazunze mbaliga. Sitoka rubia mbera, tole tambo zize gete na jela. Bonbundi bujo banjogera komoruela. Musta mpanga besti wonsela. Che, sababa gende kopola, bataba singane pola. Babo golanga maguje chivata viva byamfuna. Tovala ganga cholina na echi chiche choraga. Obavuliba komera na rufe nyobaru zira. Taz rap kutuba, luzungu lwanketa jogera vanachula. Senge kebi gambo vino vieta gomtapta. Ziru sebi gambo ngevi ujo vieri kopita. Ani atakulaba, zembuza ni atakulaba. Ani atakulaba, bakula biolina katimbu baina ina. Ani atakulaba, zembuza ni atakulaba. Ani atakulaba, bakula biolina bazunze mbaliga. Tukunde wa simu ghetto clean sheet. Mafuba nyo kutula gati, we can't do it. But even after fake, we had to repeat. Invalidi we mula ongeri nyaku receipt. Kati zito wa sente, betani kafeke mula janyangete. Esa karomula mubutu kwa tajeke. Nga studente ya kafuna riteke.